Asmatic. Oshi. Adiria kuwa baka paso apajiri asi from Tanzania.